Eyonga tufuddeyo baba kulembeze bedini na dala baweleza kumitendere jia wansi bakubirize dua okwenyigira mu bibiina by'obwegasi kibayambeko kuyiga engeri y'okuterekamu ensimbi ze bakoze eziyinza okubayamba okweyimirizawo mu biseera eby'omu maaso. Bino byogeddwa Sheikh Ismail Kibuule, District Kadhi wa District ya Rengo, bwabadde mu mboozi eyakafubo ne Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, era essira alitadde kubayise ba Imam abalinda abagoberezi okubakolera buli kimu so ng'ate balina emikono nga basobola okukola.
Ense eno emabega eri gye yatandikira obwegasi bwagiyamba nnyo okulaakulana, n'olwekyo nno nkubiriza ba Imamu bange, ba Imamu baffe, era ennaku zino tuli mu kutambula tambudde amatwale gonna agali mu Lwengo nga tugenda tusomesa ba Imamu, nga tubakubiriza okutandikawo sako, naddala sako, kubanga sako kitegeeza okutereka ssente n'okuzeewola. N'obeera ng'osobola okukola, kiyigiriza omuntu okutereka, kubanga buli lw'otereka ofisaawo akasente akanaakuyamba mu mbeera ze ez'omumaaso, kubanga tomanyi kigenda kubeerawo nkya oluvannyuma lw'olwaleero. N'olwekyo ba Imamu luli abantu betusaza batufangako ne batulabirira ne batuwaayoko ku buyambi obusobola otubezaawo nga ba Imamu. Omulembe guno abantu bafa ku baana baabwe kubasomesa.
Sheikh Ismail Kibuule, abantu naddala abakulembeze w'Obuyisiraamu abakubiriza okwettanira enteekateeka za gavumenti zeereeta okulaakulanya bannayuganda omuli emyoga Parish Development Model, YLP, Gronga kw'otadde n'endala nabo basobole okwegobako obwavu.
Sente gavumenti zeereeta mu bitundu byaffe mu local government ku disitulikiti zaffe ffenna, n'olwekyo bannayuganda naddala abasiraamu mbamanyi mutera okwekwasa n'okwebuzaabuza, temwagala bintu byakutawaanya zibeeramu enkiiko, temwagala genda mu nkiiko oluvannyuma ne muga nti mmwe temwafunye. Naye sente ezo zaffe ffenna ate gavumenti bwezireeta sente ezo si zaakuddayo. Sente baba bazituwadde nga grant, bazituwadde sente revolving fund, nga bw'olaba sente za PD emu, nga bw'olaba sente z'abavubuka, nga sente z'abakyala, ye kale tutera okukozesa ekigambo kya riba. Naye abaffe mu kulunda ente mulimu riba. Gavumenti bw'ekuwa ente ogenda ogirunde ate riba avaawa. Gavumenti bw'ebeera ese mwanyi ate riba eriruda wa mu kusimba mwanyi.
Mu kiseera kye tulimu eky'okunoonya obululu, akubiriza abantu okukuuma emirembe era ekiseera ky'okulonda bwe kituuka, asabye bannayuganda abeewandiisa n'akakiiko k'ebyokulonda beetabe mu kulonda basobole okulonda omukulembeze bo kennyini gwe balinamu essuubi.
Ekiseera kino kirungi kubanga kituyamba okweza obujja. Buli lwe tukyusakyusa mu bakulembeze oba buli lwe tulonda obukulembeze ne tubuzza bujja, ng'ekiseera kiweddeko kiba kitegeeza tulina bye tuli mu kutereeza tusobole okugenda mu maaso. Naye tusaba mukikole mu mirembe, tonyigiriza munno, tokyawa munno lwa kala gy'alimu, lwa kibiina kyalimu, wabula manya nti oli munno awagira kiri naawe owagira kino ku nkomerero wajja kuba awawangula, kubanga abeesimbyewo bali bataano, bali babiri, bali basatu, naye tusuubirako mu. N'olwekyo buli omu awe munne eddembe, buli omu asaasire munne, kijja kuba kya nnaku akalulu okuggwa nga ggwe tolinawo osobola kuyita olw'okuba obadde okola effujjo oba nga kawedde oli mu kkomera olw'effujjo.